imana yacu nziza cyane, imana yacu nziza cyane, imana yacu yari kuze, imana yacu nziza cyane, gahanga wetu natumanya, gahanga wetu natumanya, gahanga wetu natufuku, gahanga wetu natukunda, ushaka ibyiza umva kunda, ushaka ubwenge we komera, ufite idene se wetinya, imana yacu yabikoze, toyine bana utatina, toyine seke iwe kuma, toyine chori utatina, ruhanga weito akakura, imana yacu nziza cyane, imana yacu nziza cyane, imana yacu yabikoze, imana yacu nziza cyane, gahanga wetu natumanya, gahanga wetu natumanya, gahanga wetu natufuku, gahanga wetu natukunda, ahari imana akomera, ufite Yesu ukomera, yemwe bakunzi muze mwese, muze dusange uwa muze, mwije tujende uwa Yesu, na teta twenda muhurire, niwe muhanda wa mazima, niwe muhanda wa magara, imana yacu nziza cyane, imana yacu nziza cyane, imana yacu yabikoze, imana yacu nziza cyane, gahanga wetu natumanya, gahanga wetu natumanya, gahanga wetu natufuku, gahanga wetu natukunda, dusabe twese turi kumwe, imana yacu iratumva, ibyo dushaka tubibone, niwe mubyeyi ubuzima, mazima Yesu no mwesigwa, utumushaba ahurira, ebitu kwenda abireta, niwe mukama